Blog Talk Radio.
Rero muri ikiganiro kidasanzwe kuri uyu mugoroba, aho turi kumwe na Dr. Kambanda Charles. Abangira ngo mbanze ndetse mushimire kuba yigo mu mwanya kuri uyu mwanya, kubera ibintu by'ingenzi, impinduka z'ingenzi zibaye mu karere, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, zishingiye ku umwe mu bantu baregwaga iterabwoba ngaha, nako bahamijwe icyaha cy'iterabwoba ngaha muri Amerika, woherejwe mu Rwanda. Akaba rero yaje kudufasha isesengura ndetse no kugira ngo dusobanukirwe by'umwihariko ikiri inyuma y'ibi, cyangwa se yiriyoherezwa mu Rwanda ry'uyu cy'iki cyihebe. Hari kuri uyu munsi ubwo twabonye itangazo rya ambasade y'Amerika nako y'u Rwanda muri Amerika, yemeza ko yakiriye cyihebe Adam Amin Hassan kuza kuba mu Rwanda nyuma yuko, ibyo bibaye nyuma yuko arangije igihano cye, ariko agakomeza kuguma muri gereza kubera yuko basangaga umushinjacyaha yasanze ngo Adam Amin Hassan akiri ikibazo cyangwa se ateje umutekano muke muri Amerika. Ntabwo yigeze afungurwa rero na nyuma aho arangije igihano cye, ndetse umushinjacyaha yabwiye umucamanza ko bafite uburenganzira bwo gukomeza gufunga uyu muntu mu bashingiye ku itegeko ngo byitwa Patriot Act, ngo kubera ko ashobora kuba nyine ateje ikibazo aha muri Amerika. Mu Rwanda rero ho ni ukuvuga ngo ntibagomba kumufungura batarabona ahandi hantu bamwohereza. U Rwanda ho rero bemera kumwakira, avanwa muri Amerika ku wa kabiri, akaba yaroherejwe nibwo yasohotse muri gereza New York Federal Prison, akaba yaragiye mu Rwanda. Ese u Rwanda nirwo rudashobora guterwa impungenge n'iki cyihebe? Hari byinshi, ibibazo byo ni byinshi cyane, ariko ni nayo mpamvu twashatse ko Dr. Kambanda Charles adufasha kugerageza kumva, nubwo bigoye, igishobora gutuma igihugu nk'u Rwanda kivuga cyane ko kirwanya iterabwoba ku isi hose, cyo gishobora kumva ko uyu muterabwoba Amerika itinya, igitinya, itanashaka ubutaka bwayo, ariko u Rwanda rukaba rwo rwumva nta kibazo kumugira ku butaka bwayo. Ese bazongera kuvuga ko kubita ko nabo ari aba guverinoma y'iterabwoba ari igitutsi, mu gihe basanga abari bo bantu bakwiriye kuza kubana nabo mu Rwanda? Hari byinshi umuntu ashobora kwibaza ntabonera igisubizo. Bimwe mu bibabaje cyane ni uko bavugaga ko ajyanwe mu Rwanda kubera impamvu z'umutima wa kimuntu, humanitarian ground. Reka rero ntabazuyaje mpe ikaze Dr. Kambanda Charles muri ikiganiro kitarimuze kumara umwanya munini ariko igihe tumufite agerageze kutubwira nawe uko yakiriye ibi bintu ndetse anadufashe mu isesengura y'icyabiteye cyangwa se icyo bishatse kuvuga kubona Leta y'u Rwanda ifata icyemezo kimeze nk'iki. Dr. Kambanda Charles nguhaye ikaze kandi ntabwo ukeneye introduction ahangaha kuri Radio Iteme ariko nongeye kuguha ikaze muri ibiganiro byacu.
Murakoze Bwana Jean Paul. Iki ni ikibazo kiri interesa cyane kubera ko ubundi iyo umuntu aregwa cyangwa ataregwa ibyaha bikomeye nka icyo twita felony bikaba ngombwa kuba mukura ku butaka bwa Amerika. For example umuntu basanze yinjiye visa yarashize noneho bakaba bashaka kumusubiza aho yavuye yo mu cyamaza amaze kwemeza ko bamusubiza aho yavuye cyangwa igihugu yaturusemo bucyanyuma aza muri Amerika, executive cyangwa perezida agombye kumugeza kujyana uyo muntu hanze mu gihe kitarenze amezi atandatu. Iyo birenze amezi atandatu uyo muntu aba afite uburenganzira bwo gusaba ibyangombwa hano, bagombye iyo babuze aho bamushyira bagombye kumuha ibyangombwa byo kuba hano. Ariko noneho ku muntu ubaye convicted kubya bikomeye nkabyo uriyo mugabo nibyo koko iri tegeko rya Patriotic Act liyemerera ko uyo muntu aba akwalifayinga kabone nobo yamara imyaka igihumbi hano, executive ntabe sabwa kumuha ibyangombwa cyangwa kumutuza muri Amerika kubera ko iki gihe ubwabyo kuba convicted bimubuza no kubona ibyangombwa byo kuba muri Amerika. No kuvuga ngo muri iriya kategori ya mbere bariya navuze basanagiye mu rukiko bakabafata bakabashaka kubasubizayo, ubundi iyo Amerika ivuze ati okay uturuka mu gihugu runaka ugomba gusubizwayo, igihugu cyawe kikanga kukwakira, perezida ashyiraho igitutu ku gihugu cyawe bakakwakira ku ngufu. For example bashobora kubashyiraho ibihano, bashobora kubashyiraho kubafatira amafaranga yabo agatinda kuyakiriyaringa. Amerika perezida ashobora kurikaringa ko igihugu kitari inshuti yacyo, noneho ku buryo ibi bintu byose bigenda byafectinga bishyira presiyo kuri kiriya gihugu igihugu kikakwemerera. Ni ukuvuga ngo iyo uyo mugabo aba muri iriya kategori y'abantu navuze, Amerika yari gushyira igitutu kuri Lebanon kwakira umuntu wabo muri iyo kesi naba ariko byagiye amaze gusavinga igihano cye, Lebanon yaravuze ati ntabo mutuzanira elishano kubera ko aregwa ibyaha bikomeye cyane cyane ko yabaye convicted ku byaha bikomeye yahamijwe n'icyaha cyane cyane icyaha kiri interesting no kwigisha abantu gukora ibisasu beturisaho befungiraho bagaturitsa bakica abantu. Iki kintu cyatumye Lebanon yivuga cyo ya umuntu azaza hano yigisha abana bacu kwe gukora ibi bisasu cyane cyane ko bikorwa muri materials zoroshye, none bakazajya baturitsaho ati ntabwo dushobora no kumera kumufungira hano, mwebe mumufungira iwanyu mufite security ntabwo yabakika. Mu gihe Amerika yamaze gufata icyemezo cyo uyo muntu bamufungire hano, u Rwanda rwasabye ko uriyo mugabo ajya muri mu Rwanda kubera ko nta gihugu kimwemereye. Urabyumva ko na Amerika ntabwo yari kugira yabavuga ati okay ne bamumugira mujyane iwanyu mwaba mutukije twaba tukize umuzigo, nuko nyine u Rwanda wamujyanye. Noneho tukibaza ruti ni gute u Rwanda, kandi twibuke ko uriyo mugabo aregwa gukorana n'iriya mitwe irwanya Israel muri Palestine. Abapalestina barwanya Israel, uyo mugabo akorana nabo. Uyo mugabo nanone aregwa gukorana n'imitwe iriya yo muri Sahel, iriya yo muri Northern Africa. bariya ba televisasu hariya
bazatuma ego
twibuke ko nanone umugabo uri umugabo uri umugabo oregwa ku sponsoringa ebyihebe nawe uri Mustafa atuka muri kariya karere ufasha kutegugira ebyihebe no kuvuga ngo uyu mugabo bajanye mu Rwanda yakoranaga no ya Mustafa none uwo twibuke ko nanone Kagame atarava muri African Union yashize buyoya mu kureba ikibazo cya Sahel ariko nanone umuntu oteza umutekano mukeya muri Sahel ni Mustafa ariko Mustafa aba mu Rwanda none ubuyoya bakamushyiraho ngo kugenda gushakisha amahoro muri kariya karere intumwa ya Afrika ni African Union mu gushakisha amahoro muri kariya karere novuga ngo hari nta muntu washikanya ko Kagame arari kugerageza kushyiraho network yabari abantu batera ibisasu hariya no Rwanda nta muntu wabishikanyaho none wo awariwo akabazo akomeye none kuri uyu mugabo twebuke ko nanone uyu mugabo aregwa na Israel ibyaha bikomeye ariko nanone tukaba tuzi ko batuwira ko Israel ni inshuti y'u Rwanda aho naho hari akabazo tuzaganiraho muri uko tugenda tuganira ariko nanone twibuke ko iri tegeko bakoresha bavuze ngo ririya rya 54 ry'abantu batagira igihugu ntabari impunzi na itegeko riproteja abantu batagira ibihugu no vuga ngo igihugu yo habuze igihugu kikureiminga none wo oba stateless obo umuntu udafite igihugu iri tegeko rirahari ryagiye mu bikorwa muri 60 ryashyizeho muri 54 niryo Kagame yatuwiye sasa hivi ngo niryo yashingiyeho kufata uriyo mugabo kubera ko Lebanon yanze kumwakira nta gihugu kishaka kumwakira Amerika ntabimushaka ubutaka bwayo none ngo u Rwanda rukavuga ati mu mutwehere hano twewe turamufasha ku muntu bwacu turamufasha abe agume hano ariko twebuke ko ingingo ya 32 yari yitegeko evuga ko iyo gihugu gifashe uriyo umuntu umeze kuriya uyo muntu otomatikama ayitaba omunyagihugu w'iki gihugu kimujyanye novuga ngo uriyo mugabo agiye kuba omunyagihugu w'u Rwanda bagombye ingingo ni ingingo ya 28 ivuga ko bagombye kubikora vuba bakoreka ibishoboka byose bakamuha ibyangombwa by'inzira ibintu byose akeneye nk'umunyagihugu wese ndumva ngo sasa hivi none tukibaza tuti mu Rwanda neri yetegeko the first tracking omuntu kubona ubwenegihugu muri iriya kategori n'abadepite ntabo nabyumvise abadepite babi discussing asinze niba abadepite babihaye umugisha kuzana umuntu kuriya igihugu cyawe ntabwo turi kuvuga umuntu wahunze ajyayo turi kuvuga igihugu kigiye gufata umuntu hanze kikamubuye ati niwe ubwenegihugu ibyo ni ibintu ntawe ibyo ari ibintu bikorwa na perezida bikorwa n'abadepite agombye kujyaho itegeko ryihariwe abadepite bakabitora bakabyemeza kubera ko uba ugiye kuzana umuntu kuriya noneho bikanarwenzaho akaba umunyabyaha wabaye convicted noneho tukibaza tuti Kagame afite ziye intere iziye nyungu zatumye yehambira kuri uriyo mugabo SK yaramwe hambiraho kubera experience afite kubera ko mu byaha yahamijwe hano hari mu necyaha cyo kwigisha abantu kwefunga we bisaso bakabiturisa uriyo mugabo umuhungu Jose basanganye bisaso ari gukora igihe bisaso yarabivuze ati uyo mugabo ni wampaye amafaranga ni wanyigishije ese gisaso cyari kiri n'icyo bise dirty bomb cyari kiri tayari gukoreshwa Eske Kagame yabashaka ko uyo mugabo yamwigishiriza ebyehere bye kwiturisiza we bisaso mu bihe biri imbere simbizi ariko nanone hari n'akandi kantu twebuke ko no bitari ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko Kagame yayibonyemo amafaranga kuri uyu mugabo. Ariko twebuke ko so bwa mbere Kagame yakira abantu bameze nk'abariya cyangwa ariko no bariya bari batafite ibyaha bariya bavuye Israel. Kagame yarabakiriye abezeza ibitangaza, ariko twebuke ko bose hari umushakashatsi wo mu Yahudi wakoze ubushakashatsi avuga ati bose nyuma bo uyo kubambura amafaranga bari babahaye na nyuma ya Kagame kwakira amafaranga Israel yari yamuhaye yose, bari abantu bahise bagenda mu bihugu bituranye bamwe bagiye mu Rwanda muri Uganda.
Kamba ndagira ngo tuna nubwo bivuzeho ariko bitandukanye cyane, binumvikane ko
yes
nubwo byagaragaza yenda ubusambo bw'amafaranga bwa Kagame na ntabwo leta ndetse nayivuga ko nko kubivuga nta deba yabayeho ngo tumenye ko haraho bafatanyije kiriya cyemezo, ariko ni cases ebyiri zitandukanye kuko nubwo zombi bagenda bavuga ko ari kubera umutima wa kimuntu, bariya bari bagisaba ubuhungiro ndetse ba asylum seekers bari bo bashaka ubuhungiro muri Israel bamwe barabwimwe, ariko nta numwe bavuga ko yari afite case nk'iyi ngiyi y'uyu nguyu wa hamurame kugi we afite ibyaha bikomeye cyane.
Impamvu ni introduces the idea y'abari abantu ibivuga mbiyo bimvuga nibyo ni case zitandukanye, ariko ndi kwebaza ati eske uyo mugabo Kagame aba amuzanyemo hariya ashaka kumushyira muri circulation kumusubiza abizi neza ko azahita agenda, cyane cyane ko bari no kutubwira ko muri iyi minsi haravugwa ngo umute wa Al-Qaeda wageze muri Congo. So ibi bintu byose nashaka ko muri iyo ikintu kimeze nka mu gihe turi gutekereza kuri icyo kibazo ezo aspects zose zibe ziri mu mitwe yacyo, kugira ngo noneho ibyo dutekereza kuri icyo kibazo turebe inzira bijya. So uyo mugabo ese ndi kwebaza ati eske yabamujyanye kumutwiringira bari abantu bebe byehebe, yabamujyanye azi neza ko uyo mugabo azakomeza mu nzira kwa kundi abandi bakomeje nyine uretse ko yani kese itandukanye kandi bo yabakuyeho n'amafaranga, ariko uyo mugabo we nta kintu na kimwe kigaragaza ko hari amafaranga Amerika yamuhaye. None ubu tukavuga ati muri ezo possibilities zo tuvuze zaba twashobora gufata nga motivation cyangwa strategy ya Kagame, iyo case ntabo egwa ijya muri iyo category, ntabo ijya mu neza muri ibi bintu byose tuvuga bya possibility. None tukibaza ruti kure tushakishe zini impamvu kubera ziriya hypothesis ntabo zikora muri iyo case. Hari hypothesis eri interesting cyane, ni hypothesis ya Qatar, umwami wa Qatar. Umwami wa Qatar niwe muri iminsi wabonye ko Kagame amwe kubitawole seke bintu bitagenda neza, ngira ngo kubera ko urabona na Rwanda Air ntabo bigaragara ntabo bigaragara yako Qatar ezakomeza no mushinga. Ariko birashoboka ko umwami wa Qatar kubera ko aregwa nawe gufasha emitwe ya yindi uyo mugabo Adam aregwa amini aregwa kufasha gukorana nayo cyangwa gufasha, wenda motif ya Kagame ni wenda kubusabe bwa Emir yabwiye Kagame ati saburi uyo mugabo omuzane twewe tuzamuha ikiraka hazakora akazi kacyo, cyane cyane ko hari intelligence information zivuga ko uri umwami wa Qatar yari involved na none mu kuzana uri ya Mustafa i Rwanda. Mustafa ni inshuti magara ya y'umwami wo muri Qatar. Mustafa arashakishwa kubikutira bo bari muri Sahel. Uyo mugabo amini tuli kuvuga wavuye muri Amerika yakoranaga n'iri emitwe Mustafa afasha. nubwo Amerika yari ifitanye ikibazo cyo ivuga cyo uyu mugabo tugiye kumufunga nabo ushobora kumurekura. Amerika ntawo byaga nta na hamwe yashyize igitutu kuri Lebanon, no kuvuga ngo u Rwanda rwabifashe nk'umukorera bushake rukabwira Amerika rukatereta Amerika ati uyu mugabo muzane hane wacyo. So motife ya Kagame ishobora kuba bishobora kuba ari ku busabe bw'umwami wa Qatar n'uriyo mugabo Mustafa. Noneho tukibaza tuti agiye kumukoresha akahe kazi, akazi k'ubuteka terorisme drakazi ko Kagame agafite neza hari involved mu bintu bya terorisme ku isi hose no mu Rwanda ubwaho mu mukarere. Kagame ashobora kuba yazanye uriyo muyajyanye uriyo mugabo mu Rwanda kumu muri aka kazi ka terorisme mu karere, cyane cyane ko bivugwa na none ko na Al-Qaeda yabo yamaze kwinjira deja muri muri Congo. Hari none wo ikibazo na none twakwibaza tuti abantu babiri bebyehebe bakomeye Israel erwaye bazaba gute baba gute mu Rwanda noneho Kagame akanako agakomeza kuba inshuti ya Israel. Eske byabindi twavuze mu gihe Mustafa yajyaga mu Rwanda yagaragaraga mu Rwanda ko bishobora guteza ikibazo cy'u Rwanda ikibazo cya ikibazo hagati ya Israel n'u Rwanda byabari ukuri. Mustafa yagaragaye mu Rwanda muri 2018 gutyo nibo yagaragaye muri Amerika, ariko hari ibintu byabaye hagati y'u Rwanda na Israel dushobora kureba tukavuga ruti wenda ibyo turi kuvuga nibyo. Mwibuke ko umwaka ushize 2019 haraye ibintu bikomeye hagati ya Israel n'u Rwanda abantu benshi batarebye. Cya mbere ku nshuro ya mbere Kagame ntabwo yatumiwe mu birori byo kubahiriza imyaka 75 bya Holocaust habaye muri German cyangwa muri Israel. Kagame ntabwo yatumiwe muri biriya birori, kandi murabizi ko Kagame politiki ye ibaye mu Rwanda cyangwa hanze yubakiwe ku kintu cya genocide. Ni gute Israel yatumije Kagame wegurisha nk'umuntu bwa mbere mateka y'isi ngo wahagaritse genocide ari wenyine kuki batamutumiye? Icyo kintu abantu ntabwo twakire bakire bibenshi, ariko shobora kuba kiganisha muri kiriya kintu. Ikindi kibazo nanone twebuke ko umwaka washize nanone Netanyahu yasuye Museveni
yagiye Uganda, nibyo
yagiye Uganda mu ruzinduko rwe batumije perezida wa South Africa wa South Sudan guhura na Netanyahu. Twebuke ko Netanyahu ntabwo yaje ari wenyine, yaje afite na madamu we, nubwo ngo bigaragara ko ari yari uruhare uruzinduko rw'ubucuruzi ahanene kubera madamu wa Netanyahu ni umucuruzi ukomeye cyane aho ari umucuruzi openly. Ni gute kubera iki batatumiye Kagame cyangwa kubera iki Netanyahu atayise amanuka kwa Kagame muri 2019 umwaka ushize? Awona uhari akabazo ukuntu barata Kagame, ukuntu twatumenyereye Kagame arata Israel, iki kintu ngewe cya hari ukuntu cyatumiye ntekereza abantu bamwe bakavuga bati oya nuko Kagame atabanye neza na Museveni. Ariko Jean Paul Netanyahu abwiye Museveni ati Kagame agombye kuza guhura nanjye kumwe kimwe nuko nkoko ngiye guhura n'uriyo mugabo wa South Africa wa South Sudan muri Uganda mu ruzinduko rwanjye kugira ngo Museveni ashobora kwanga cyangwa Kagame yakwanga. Ntawishoboka, harabategeka gusa ati mumuzane na security ye ni yanjye. Netanyahu Israel security ya Israel yemereye gura na Kagame muri Uganda nawo Uganda nabukagama shwa no kugira emunyeje kumuteka nowe mu prosecutor ya Israel. So kuba batatu muye Kagame muri uwo munsi muri uwo muhango njewe nabyo nabibonye mu akandi kano ndi buhuze n'ibi bibazo turi kuvuga. Ikindi kintu muri 2018 ubwo banyuzagamo bwa mbere muri kiriye kintu cya genocide resolution yo muri 2018 hariya muri General Assembly twebuke ko ari Israel yakizanye nta bakigizeho impaka ariko ngira ngo binyamakuru byo muri Europe byo muri West mu mwabibonye ukuntu byavuze ati Netanyahu atandukanye n'ibindi bihugu byo muri Europe byo muri Europe na Amerika ku kibazo cy'u Rwanda yashigikiye eriya resolution tanawo bayidiscuss nzewo yayise yemezwa. Icyo gihe mwibuka ko nubo batayishyigikiye ibihugu bitayishyigikiye ariko ntawo bayirwanyije. None wo muri uwo mwaka aho Kagame azaniyemo kubera ko Kagame yashaga muri iyo resolution y'uwo mwaka yo yari yayizanyemo akantu komwe hariko ko kubamuha amafaranga muri iyo resolution harimo ka clause kavuga gati UN ezagenera u Rwanda amafaranga kubera genocide yabayeyo yabatutsi yabaye mu Rwanda hagakara komeye kuri Kagame kubera kari mu faranga. Ariko twebuke ko muri uwo mwaka sasa muri neyo resolution ntabo yazanye na Israel ntabo yabigizemo uruhare ni nabyo byaviriyeho ibihugu nabyo byatumye Amerika n'Ubwongereza bahaguruka bakabirwanya open ku mugaragaro. Iyo iyo resolution yejo bundi ezanwa na Israel Amerika ntabwo yari kwandika ku mugaragaro. Ubwongereza ntabwo yari kwandika buyamagana ku mugaragaro bari kujya ku ruhande bakaganira na Israel. Israel ikababwira ati bwana njyewe hariya mafite interest is mukeceke binyuremo uyo mugabo niwe mufitanye ikibazo tufitanye ikibazo nawe twese ariko reka tumukinishe nuko gahunda zacu zinyuramo nyuma tuzabihindura ariko mbyohore binyuremo ariko ntaba kubera ko Isaiah yitabigiyemo this time mwabonye ukuntu babirwanyije. So ne kubera iki Isaiah yayindi yahagaraye yajyanye eriya resolution muri 2018 etagaruse gutabara mwene wa mushuti wabo muri uwo mwaka bikaba ari byo byaviriyeho na Amerika kubiye kubyamagana bikanaba ari nabyo byatumye n'ubu yanyuzemo nta mafaranga bamugeneye uko yari abyifuza. So ibi bintu birashoboka ko iyo rasio ya Qatar na Mustafa bishobora kuba ari mu bintu bimwe byatumye Israel nayo yekanga kabone n'ubu ifite intere muri ya kiriye gihugu ariko biragaragara ko ibintu byahindutse cyane diplomatically hagati ya Israel no Rwanda n'ubu nta kintu kiraba open cyane ku bantu ariko iyo gerageze kubitekerezaho. None wo yongeyeho umugabo Israel evuga ati uyo mugabo arafasha abantu baturwanya muri Palestine aho sinzi uko bizagenda ariko njyewe mbonamo ikibazo gikomeye sinzi imibare ya Kagame ariko kuba yagiye motif yariyo yose sinzi aho ukuntu yabibaze. Nanone tugombye kwibuka ko nanone uyo mugabo Amini bajyanyeyo bamujyanye mu gihe cyakavuyo kakomeze hariya muri kariya karere. Nanone mu gihe Kagame n'ingaboze cyangwa n'ingaboze mushigikiye muri Congo bamerewe nabi ku buryo abantu bamwe batangiye no kwibaza niba bwa bushuti bwe barataga hagati ubushuti bwe na Kisekedi niba buracyariho yo buryo ubushuti bwa bukiriho ingabo za Kagame ntabo zari kuba bazisekura muri Kongo ariko umuntu bari kuzisekura kandi bamwe bavuga ati tushobora kuba zinasekurwa n'abasirikare ba Kongo bwabo icyo nacyo bamwe mu basirikare ba Kongo so eske Kagame yaba ashaka kuzana mu karita y'ibisasu kwetu lista y'ibisasu muri Kongo ategure bari abamayimayi n'abandi bose bamushyigikiye uyo mugabo abategu abigishe gukora ibibombe mu hafi mu kintu cyose babona ku isi bakubite ibi nabyo tuzabibona uko intambara yo muri Kongo egenda yevolvinga ariko nanone ibihugu bituranye na Kagame bizamwemerera kubaka network yebyehebe mpuzamahanga ikigali yego abanyarwanda bo bari teorize nta muntu washobora kugira icyo abaza ariko ibihugu bituranye na Kagame hariya bizarebera mu gihe Kagame ari kubaka neza network yebyehebe mpuzamahanga bifite n'ubuhanga bwehariwe kandi na Kagame obwe ni ikihebe cyagiye kitugiturisa cy'iki abantu muri mu Burundi muri Uganda muri Congo noneho ayongereho ubumenyi bwehariwe bwa buri mugabo Amini na Mustafa ese ibihugu bituranye n'u Rwanda bizarebera aho naho hari akabazo sinzi neba ikibazo njyewe numvaga ari okwagura igihe kibazo abantu batangire gukireba muri dimensions zitandukanye kuko tugenda tukiganiraho
urakoze cyane ariko ni byangombwa cyane kuko ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe kandi hagomba kuba hari ibintu koko bimwe bihishwe umuntu adashobora kumva impamvu byafata icyemezo nk'iki mu gihe umushinjacyaha nakoze karisaci gatoya umushinjacyaha akivuga ko batamurekura ngo ajye hanze nubwo yarangije igifungo cye urabizi ahangaha Dr. Kambanda igifungo cyawe iyo kirangiye uretse no kukirangiza cyose iyo bwitwaye neza n'igihe wava mu hakirika birumvikana ko iyi ni terorisme cyangwa se ibyihebe yendezo izo condition za zo kugabanya imyaka zo ku yenda byaba ari ibintu bigoye kandi yetse n'umunyamerika ariko none umuntu kivugwa ko Amerika imufata ivuga ati turakomeza kumufunga kugeza igihe tuzaboneraho tumujyana kuko nago twamushyira hanze aracyari threat to America noneho Kagame akamutware muri kubirebera mu nzira zose ni ngombwa kuko ntabwo ari ukuvuga ngo u Rwanda rwaje random ntabwo ari cyo gihugu kiri hafi ya Amerika si Mexique si Canada bituranye bihanye imbibi ni igihugu wambuka ibindi bihugu byinshi cyane ukajya mu Rwanda harimo byinshi wavuga byo kuba nta gaciro igihugu kifite ari ukubera ko yenda kigemwe abo bantu banzwe n'isi yose ari nka dump ya y'ibihugu ikimoteri kibindi bihugu hari uko Kagame nawe ashobora kuba byungukiramo kuko avuga ati reka bagenzi banjye b'ibyihebe yenda banyigisha batwigisha ubundi bukoryo hari inzira nyinshi koko abantu benshi bashobora kubirema ariko noneho njyewe nababajwe n'ikintu kimwe kandi ngira ngo ngusabe ugire icyo wakivugaho ni byanditswe muri iriya nyandiko ivuga ngo umutima wa kimuntu humanitarian ground ngo nizo zatumye bamwohereza mu Rwanda mbese impuhwe noneho Dr. Kambanda tumaze iminsi tubona impunzi z'abarundi bazirasira kuri mu kiyaga ngo zari zagiye gusimaguringa urumogi zikora fraude y'urumogi ejo bundi umusibejo barashe undi munyarwanda wari wagiye nawe gusimaguringa gahunga muri Congo abandi bajya gushaka ibirayi basize impinja mu rugo babuze ibyo barya bataha bakabakubita urusasu ngo bavayoletinze amategeko ya COVID babikoze kwa motari ibutare sabo gusa hari umukecuru umubyeyi wavaga mu Ruhengeri ajya ibugande inzara yarabishe kubera ukuntu yaramenyere guhahira ibugande bafunga imipaka arangije aravuga ati aho kugira ngo abana bamfire mu maso reka njye ibugande njye guhaha arirukanka abasirikare Rwanda baramurasa ntabwo ibyo bintu bigomba kwibagirana abantu benshi mu Rwanda fata abazungu zayi badashobora no guhinga n'imbuto ngo bazijyane hariya hafi ya za buses amabisi ajya muri province bazigurishe bashyira udutaro hanze aha abisi zihagarara barabarasaba bakakubita kiboko abandi bakagenda barundanye muri za hariya kwa aho bita ngo ni kwa gacinya kwa hariya kwa mirongo navuga guhera inzira nyinshi cyane cyangwa se nka kuri reka dufate n'urugero rwa Pierre Damien ha umuremyi uri muri gereza uvuga ngo ntashobora kujya kuburana ari hanze kubera ibyaha by'ubujura bitari by'iterabwoba hari aba Colonel Zuba wakoze nawe iki gikorwa cya kimuntu akareka abantu bagasura umuntu wabo nubwo ngenzi ko ari pretext zindi nawe bakaba bavuga bati nawe hitujya aho hantu bagushyize nako uva ushaka ku donc urorohereza aba bantu reka nawe tugukorere gereza tugushakira kumba winjiramo ibyo yari yakoze uwo mugabo Zuba byari byo kimuntu yari wo mutima wa kimuntu wo kugira ngo avuga ati uyu muntu yenda reka nemere abavandimwe musure navuze byinshi ariko sinabyinshi nshobora kujya ku bantu bamaze kwicwa mu buryo budasobanutse aho usanga u Rwanda nta mutima ahubwo bafite kwitwaza kiriya kintu ngo n'ubu muntu bwatumye bamwakira nuko nta yindi nzira iyo bagarukira gusa kuvuga bati ni amasezerano twasinyiye 54 ya stateless twabemere ariko noneho ushimangiye cyangwa si wowe urabona uko ubisobanura n'igihugu cyamubyaye igihugu cyamubyaye cya Palestine ntabwo gishaka kumwakira cyamwanze ntigihakana yuko atariho yaje avuye yari anafite na passeport yaho harimo visa ya Amerika ariko arayirenza irenza igihe kiravuga ati ntabwo tumushaka mumugumane ntabwo tuzamwakira kuko nk'uko tubizi yenda bamwe bashobora kuba batabizi ariko mbere y'uko ba deported niyo udafite passeport iri active kiri nzima igihugu ugiyemo kigomba kugushakira urwandiko rw'inzira niyo protocol bagomba kuguha passeport ikora cyangwa se ukemera ko ari bukwakire nuhagera none kutwaza kiriya kintu cyo kuvuga ngo ni humanitarian ground n'ubumuntu mutima wa kimuntu watumye akora biriya nuko bibaza ko abanyarwanda ari ibicucu uko u Rwanda rufata na bene igihugu babo bakaba baje kugira impo abo ba Palestinian batazi mu gihe umushinja cyaha kuwa kabiri bamuha interview mbwira ati tumenye ko asohotse ariko agiye mu kihe gihugu we yaracecetse yanze kuvuga hagiye kubera yuko aziko kiriya kintu ari igisebo bataza no kumenya n'icyo gihugu agiyemo araceceka rwose ntiyabasubiza u Rwanda rwanditse itangazo ruravuga ruti twakiriye umuntu kubera umuntu Dr. Kambanda yewe nuko nabibyumvise nasanze bidasobanutse ariko kwitwaza kiriya kintu n'abantu u Rwanda rumaze leta ya FPR imaze kugarika ibahora ubusa nuko batekereza ko abanyarwanda batagira ubwenge reka numve nawe uko ubisesengura yenda ushobora no gukora kuri bariya bagabo mvuze ari bariya bazuba bafunze cyangwa se n'abariya badamiye nubwo naba ntari umuvugizi wabo ariko byonyine urwo rwitwazo bakoze mu gihe tuzi ko hari kesi zihari ubu ari bariya bariya bose bafunzwe badashobora no gusurwa ubwo bumuntu bavuga babushingira kuki Dr. Kamba
wavuga terrorisme ya Kagame ese ya na na bwabona igitabo kibisobanura cyangwa byandika mu incidences z'ubugome hadineje wundi ni nka barayirase ngo umugabo yari ashoreye inka ava muri Congo baramurase hejuru y'ibakanarasa n'inka yari yashoreye nayo bakayirasa igapfa abo nibo bantu ariko nanone muri politiki ya Kagame iyo bavuze ubumuntu turabizi icyo baba bavuga mwebuke ko hari neje yari gindi gihe bagiye bavuze ubumuntu umugabo ngo wishe Rwigara ngo bamugiriye ubumuntu ngo kubera ko yari yagize mu akantu ka stress aracyari
ehamuka
kugeza ubu baracyamuvura stress turabizi ubu ni bo bumuntu bwa Kagame ubu ni bo bumuntu bwa leta ya Kagame arabizi ko tubizi tuvuge nayo kuri iyo kesi ya Kazuba uriyo izuba uriyo mugabo ngo wemereye wemereye abantu kugusura murumuna wa Nyamvumba ahubwo niwe balamurega ngo urwango bamurega urwango kwemerera abantu kugenda gusura umuntu bakamwa ibyangombwa by'isuku bikanajya muri protocol yokubisaka bagasaka ku buryo banasanze ngo mu ikoti bari bamugemuriye ngo hari harimo n'amafaranga ngo kandi amafaranga ubundi yo ujyanye amafaranga muri prison ngo urayandikisha ngo bakayabika ngo noneho umuntu ashobora kuyakoresha noneho abinyuze muri iyo nzira yabo simbizo ukuntu babisobanuye mu rukiko ndavuga ibi basobanuye mu rukiko ariko wawundi wakurikije amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwasinye wemerera umuntu gusurwa umuntu ufunzwe gusurwa nabe umuntu ufunze kubona imiti umuntu ufunze kubona ibikoresho by'isuku yo bibaye ngombwa mu kuva muri famiye ye ibyo byose u Rwanda ni amategeko mpuzamahanga barayazi baranayasinye ariko iyo ubikoze bakurega urwango ibyo nibyo urwango bo bari bakoresha ubumuntu icyo bakita ubumuntu ku ruhande rwabo ubugizi bwa nabi nibo bumuntu bwa Kagame nibyo yita ubumuntu so kuba bavuze ubumuntu muri yeye tangazo nabyo ubwabyo n'ikimenyetso ko uri umugabo yazanywe yajyanywe mu Rwanda kubera ibintu bibi bari gupanga muti kuki babitangaza barabizi ko n'ubuntu twabimenye umwe mu bantu umugabo umwe mu bantu ba prosecute inziri ya case muri federal court aba hano iwacu akora muri group nkorera munanje sasa nabo twari nta kuntu bari kubisha nta kuntu bari kubisha batanguranywe ngo batange tangazo bashireho n'ibyo umuntu kubera ko babizi ko badashobora guhisha aya makuru ntawe bishoboka ibintu bizwi ibintu wari tumaze kumenya nubundi so Kagame yo abuze umuntu bwa Kagame murabizi no kwicya no bugizi bwa nabi aho umuntu wogize umuntu we noneho agahinduka umwanzi agahinduka ikihebe niwe bita ikihebe mu Rwanda hafi buri kintu cyose babita ngo abateoriste ngo barwanya terrorism ngo barwanya terrorism ariko none u Rwanda ni urwakira umuntu wabaye convicted ntabwo ari gukekwaho yabaye convicted agafungwa imyaka 15 ayirangize u Rwanda rugasaba Amerika ati ko n'ubundi uyo mugabo ari ikibazo kuri mwebwe mwamuduha etukamu akahinduka umunyarwanda Kagame yajyaniye abanyarwanda umunyarwanda mushasha reka turebe inshingano zamwa wenda ejo bundi azamurayizanga umunyarwanda muzabona amu ayakazi muri mu biro bye cyangwa mu gisirikare nta muntu bizi cyangwa agakomeza akazi ke informale hari ka traininga mu gukora ibibombe njewe iyo nini yoriyo mugabo iyo cyurwa kwita skill ubumenyi bwo gukora ibibombe byo gufungira wefungira aho ibibombe babikora mu bintu bya kawaida bagakora ibibombe ngira ngo niyo Kagame akeneye cyane muri iki gihe iwe abibonamo ikintu ishobora kumufasha muri eze ntambara agira ariko nanone icyo yebagirwa nuko uko arunda bariya abantu hariya ni nako abankaho ari gutumiza intelligence communities ku isi hose kumuhanga amaso closely hafi kumucungira hafi nta kuntu wa Amerika itazacyongira uriyo mugabo na movements ze hafi na Kagame ubwe mutaza atunguru ejo bundi Kagame bamuvanye wo nagira amahirwe akavaho ari muzima Amerika ezamushakisha Amerika ezasaba ko aburanishwa ibi byaha bamukurikiranira hafi na Israel ubwayo uko agenda yirunda aho bari abantu arongera na possibility yuko bari biri ibihugu bya murasa Israel kumupyatura tu ntabo bibagora Amerika kumupyatura ntabo bibagora so kandi afite ibibazo bya politiki ndani afite ibibazo ibi bintu byose yerundaho cyangwa ibibazo ibintu byose agenda yishukamo bira mupango bigaragara ko bira mupango birongera possibility yoko Kagame bazamurasa nibivugu iza yetu vuga eshura kumurasa kandi ngavuga ngo ni inshuti ze umwizaye ugacyumbikira umuntu ukorana na Palestine ugamucumbikira bakakurebera azabona umuriro njyewe nuko mbibona ariko wenda we ni umuntu uri special tuzabibona mu bihe biri imbere unose
reka rero nkubwire kuko ibintu byinshi bya Kagame ni ukubera ko tudashobora kureka gukomeza kubwira abanyarwanda ngo yenda uyu munsi hari ushobora kumva iby'uyu muntu nawe akongera akavuga ati ariko koko ibyo abantu bakomeza kuvuga banza ari byo ariko mu by'ukuri kubisobanura cyangwa ngo wumve washobora kuvuga uti dore mind iri inyuma y'uyu muntu nako y'iki gikorwa kuri Kagame ni ibintu biteye ubwoba cyambere aravuga ati twege turi abantu b'agaciro cyane agaciro twihe gashweje agaciro nk'abanyarwanda hanyuma akajya gufata abantu koko banzwe n'isi yose yewe banzwe n'igihugu ikibwite ejo nabyanditse no kuri Twitter yanjye ndabizi barabyuka bantutse bitutse byuzuye isafuriya nanditse mvuga ko ubu bari abantu ba bootlickers niko nabite bariya nyine birirwa bafata mama kwa Kagame baraza gushaka impamvu ni nako ubwo ndavuga ibyo nanditse ubu baraza kuvuga ngo this was a great move by our visionary leader mbese ko umuntu ureba kure w'igitangaza afite yarebye kure akaba yabazaniye undi muntu
umunyarwanda mushasha bungu
umunyarwanda ubu nabwo ngiye kugira ibitutsi bishingiye ko uyu muntu wanzwe n'isi yose uvuga ko igihugu kivuga ngo aracyari threat igihugu gikomeye nk'iki ngiki kitamushaka ku butaka bwacyo arangiza igihano bakamugumishamo kubera ko batamushaka ko akandagira mu mudendezo mu ma street ya Amerika ya New York n'ahandi aho yari muri federal prisons ariko u Rwanda ruti mumuzane ari ejo abanyarwanda bazaba bari kudutuka isi yose bavuga bati nta kintu u Rwanda gikora cyiza ngo mukemere ubaza ba prezinga ibyo Kagame yakoze kandi wabivuze ugitangira iki cyemezo kumbwira ngo cyafashwe na leta ntabwo ari byo iki ni icyemezo cyafashwe na Kagame wenyine kubera ko bari abandi bose kuri we ni za kadahumeka yarabibabwiye ejo bundi ati kimwe cya kabiri cyanyu gifunze ntacyo bimbwiye ntacyo muri cyo birumvikana ko kwirwa bagisha inama it's impossible yendo uwo yabwiye ni jano ruhunga na Dani Munyuza baza kumwakira na Karibata yarahavuye ubu hasigaye harundi uza kumuha passeport y'inyarwanda n'indangamuntu ariko abandi bose bariya ba senateri bariya ba speakers ntacyo bavuze nta na gito ntacyo azababwira ndagira ngo nguhe umwanya ukora komantere zawe zisoza ikiganiro Dr. Kambanda ibi by'u Rwanda n'uriya muntu wakoze kuza kudufasha ariko sinzi jyewe nubwo isesengura ryo ndaryumvise riri rich ariko kugira ngo mvuge noneho birasobanutse ibyo Kagame yamuzaniye biragoye ubwanjye kubyumva keretse umbwiye uti Kagame niyo mibare pamoja niyo mibare ye ariko he is insane n'umusazi wasaze ugomba kwiruka nka kumuhanda otherwise nagasuzugwa gakomeye cyane ku banyarwanda kumva adashobora no kwinvolvinga cyangwa se guhamagara n'inteko nakunubwo atari we warukwiye kwihamagara ariko akavuga ati ibi bintu mubyemeze mubifateho decision kuko ntitwigeze tubibona mu nama y'abaminisitiri bandika bati u Rwanda rwemeye kwakira umunyamerika na kumunyapalestina wanzwe kwakirwa n'igihugu bavuge bati iyo decision turayibonye ni ibintu byo mwibanga ngo ni act ya 54 humanitarian u Rwanda rwemeye u Rwanda ninde ni Kagame Dr. Kambanda komantere zawe zisoza ibintu tuzakomeza kubona udusha mu Rwanda kugeza igihe Kagame na FPR baviriye kuri buriya butegetsi ariko ntacyo tutabonye ariko tugomeza twikanga cyangwa se tukomeza gutangazwa nibera muri kiriya gihugu Dr. Kambanda
ya murakoze ibintu byinshi Kagame akora bigaragara ko nta strategy irimo wenda harimo survival tactics zize kandi zibazwe kuri we
umwe
ni ubuntu ni survival tactics zitashobora no gutinda we ubusasa hivi ntabwo akibara umwaka cyangwa ameza we abariya ku munsi survival yo munsi kubera ibibazo byose abi arimo yeshizemo nanone kuba adafite abantu bamugire inama buriya bwana jampo biragoye kuyobora igihugu umeze nka Kagame udafite umuntu nomwe ukugire inama kubwira ati ahantu ushobora kwagwa hariya hano reka tubigenze gutya iyo udafite team wezera kugire inama kandi inama iri professional biragoye kuyobora igihugu kabone ubu ari akahugu kameze nk'u Rwanda biragoye cyane none uwe Kagame aragenda bira mupango agakubita hana agakubita hari agakubita nayo mpamvu ubona ubu sasa ageze muri deadlock ahantu hose mu miyoborere ndani mu gihugu ari muri deadlock mu baturanyi ari muri deadlock ibintu byose ubukungu bam ibintu byose urabibona ko biri muri deadlock nta kintu kiri kugenda nawe ntabazi ameze nkaho ari uyo murerie mu maso ye ari kubaza abantu ati bite ninde wamfasha kwakira iki kibazo ariko ntababivuga ariko urabibona no mu maso yewe no kuntu yetwara n'ibintu avuga bitakuwo udashobora umuyobozi atavuga nk'uwo umuvuze kujya imbere ya FPR ukabwira ngo bose mwese ashobora kubafunga abatera urutoki abagira gutya ibi bintu bikora no umuntu uri desperate ntawe bikora no umuntu utekereza neza noneho tukajya tukareba nk'iki kibazo cyo kuzana umuntu umeze kuriya umuzanye mu Rwanda nta institution nemwe eri involved ariko zi neza ko ejo bundi uzavaho uyo muntu azabaho gute abazagusimbura bazamushyira mu buroko aregwa ibyaha ku isi hose kirekaneba umuzanye ngo muzapfane kirekaneba umuzanye nka kwa kundi afite bariya ba general akubitenshi akababwira ati muziko mwisha abantu benshi kandi babashakisha ku isi hose nemudakora ibyo mbabwira nzabakubita cyangwa nta mwebeshe ngo mugire cyo mukora muzabona bazahita bafata wenda ni nayo mpamvu ajyanye kiriye kihebe nacyo azakibwira ati nutakora ibyo nkubwira nutigisha abana kufunga mabombe urabizi ko nimvaho bazahita bagufata nawe ku isi hose baragushakisha ngo kukagame agiye kwiyubakira ariko noneho ni ibintu biri interesting cyane ariko icyo yibagirwa ni uko nta kuntu wagira umuntu umeze kuriya mu gihugu cyawe ngo ibihugu byose bifite ikibazo n'uyu muntu bikure amaso ku byo ukora bazamudiginga ahantu hose sinabona hamya ko agifite na telefone akoresha eri secure baramuzunguza ari mu ntoki zabo binabaye ngombwa bazamupyatura kandi bishobora kutazatinda ngo bigaragare ku banyarwanda birababaje ariko ni ibintu ukunze kuvuga cyane Kagame umunyarwanda we amubona nk'unwa akantu gasuzuguritse nta muntu ubamo nta abanyarwanda babonamo aba utuntu gusa we yerebera uko aramuka nawo akura amafaranga n'ukuntu yaguma n'ubuyobozi nicyo gusa kintu areba kubirebana n'aba bantu ngo bariya ngo bamushyigikiye bamubesha na postinze iki kintu ibi bintu bimwe mu bintu mvuze na ipostinze kuri Facebook yanjye umuntu wa mbere wantutse ni uriya witwa Mahirwe ariko
Mahirwe Peter
ariko Mundahiro Mundahiro ya isavuga ngo ikintu ngo biriya ni ibintu byiza cyane ngo perezida wacu ayerese ko afite ubumuntu ngo afite umutima nanze kumubaza ati ariko ko murumuna wawe amufunze ubumuntu ngo njye utamubwira akababarira murumuna wawe ko ko uriyo mugize umugiranama we wamubwiye akarekura murumuna wawe ugutunze kuriya Tom Ndahiro atunzwe na murumuna we nta kazagira urese kubunza urugambo n'amafama urabona abantu bamwe batazi na FPL bajya bavuga batekereza ngo kubera ko Tom Ndahiro avugira Kagame cyane ngo amuha amafaranga ifaranga rya Kagame ntabwo apfa kuriguha urakora
anariguhaye yariguhaye asanga uri umuntu wa negotiating ariko yasanze uri umuntu wo ukorera uri volunteer kandi ugasanga ahubwo ari wowe utanga nko umwereka gukora bikeya then azaguha iki
uriya nta amafaranga bamuha niyo mpamvu byanamugoye kubona wo aba yagendaga mu bukuvanga kugira ngo ave mu nzu z'embohozanyo yagiye mu gukodesha murumuna we ni wamutabaye ubu none warafunze asaba bafungurire vuba cyane ngo nawe ne batamushyiramo ariko yarimo ari mu bambere bavuze ngo kiriye gikorwa ni cyiza cyane sawa ni cyiza ne murumuna wawe bazamurekura nyine uzagire inama perezidamu yamurekure so ibintu biri mu Rwanda ibi bavuga bitandukanye n'ibintu abantu bemera ndani mu mutu wabo mu mutima wabo babonye barabivuga just to survive bakavuga bakiye kansirimo akajambo keza kagashimisha Kagame kugira ngo batancya umutwe nejo cyangwa batamfunga cyangwa batanyaga so abantu benshi muzajye mbabarira njyewe ndabababarira abantu benshi bandike ibintu bitafite na siyanse mu byo bavuga uravuga ati ya ndabumva ikibazo mufite na agafuni kabari ku mutwe nta kindi nuko mbibona
numva Dr. Kambanda Charles wakoze cyane muri ikiganiro kidasanzwe cyari kigamije gusesengura ndetse no kwiheza umugani w'abarundi icyaba cyishe inyuma y'iyakirwa ry'uyu muterabwoki kihebe cyazanywe mu Rwanda cyihebe kitari cyihebe gikekwaho ibyaha ubwo cyabihamije ibyaha nyuma yo gukora ayo mabombe ndetse umufatanyacyaha wewe uyu munsi nk'uko wabyandikaga kuri iriya statement wakoze aracyari muri gereza. Reka rero ngushimire nkwifurize weekend nziza kandi wakoze cyane kuri ibitekerezo byawe n'ibisesengura.
Murakoze cyane mukomeye.
Kamara, ninde wakirenga jizabo.